Hey, yo, Sid. Give me the beat one time, B. You know, it's your boy QZQ, and I got my homie with me. Warm up. It's QZ, babe. Sengathele ukupretending ngathi konke kahle. Ngiyangifiki kune bebe lami ngiphethe kahle. All eyes on me engathi ngiphila kahle. Ukushaya ifeature yodwa ebhigisene ngibuka kabi. Kodwa ngayiqala lento mina ngifike manje. Ase OG kwi-past the market bengikanje. Ngathatha ibhekhi encane ngoba ngithi ngiyospoon. Ngalahlekela ugogo impilo zange yabalula. I'm a monster la ngifike khona kuyakhalwa. Ngiphosha isipani sami lana ngizange ngokudlala. Ubheke i-punchline uthi angeke uyitholelane.
Mina nginastress ngawe.
Insanga ngiyibhempa sobhake ngakugqina. Mina ngiyitshele isikele mina ngisithenga. Izinto engahlangani nazo mina ngingeyi.
Izinto engahlangani nazo mina ngingeyi.
All of my life I've been looking for you. All of my life I've been searching for you. All of my life I've been looking for you. All of my life I've been searching for you. It's a shame on you. Cause I got my God on me. Before I go to bed I pray my Lord will be with me.
Ukukhuma kwentshebo kwanda kwenkinga mkhulu. Zama impumelelo kuthuphinda amaphutha enziwe ukhokho omkhulu. Sengiyasaba lekhaya amagaya izulu ngoba khona ozogwazwa. Mase qeda ukuhlinza inkunzi zesizulu mntwanayo kanti kwenzakalani emndenini wami. Basiphehlela amanzi amnyama basiciyela umsamo. Hleze ezokhala umama mexoxe zasendulo wayeyibona. Shuthi ngeke uphindule ungumsamo. Ngeke mina nje hawu. Mhlulo kutakula inyanya zakithi ezashabalala zangalungiselwa. Uzofunda nawe lakimi. Ulwazi luthathwa kwincwadi enkulu kuphela. Uyalithola nakwencane. Funda ukuyivikela. Phiwo ziyathetshulwa. Kunabathandaza ababoleka blana ngiyakutshela. Bazokushiya ungasathembi lutho. Bacashe ngey'gubo zesonto bazokuvala ungasabi lutho. Hey,
all of my life I've been looking for you. All of my life I've been searching for you. All of my life I've been looking for you. All of my life I've been searching for you.
I have the strength of a King Kong, I'm so strong. Ain't nobody wanna mess with me until I'm born. Usungavela phela mangabe unenkinga kehle. Sina sadwadla nezami akekho sengasitshela. Isane sikhudluza kwasana sifuna kushisa. Thina manje singagoloza mothande yona inkinga. Wena manje sengamncuka nojerakho ngiqede ngivaye naye. Izinto sekaya ngomunye umhlathi ngifunga umama. Inigaseni attitude angithi fresh manje. Mase bekubona kuthi abafuna ukuhamba nawo. Obabheke bonke abathukini babambe imlomo batshele. Shuthe vele sibaba bengohlela badede. Ain't nobody fuck with us. If my things going south they will feel better. Plaza ngisaba negethuba ngiyabangena. Ngithethelele noma bethe ngiyabaxina.
All of my life I've been looking for you. All of my life I've been searching for you. All of my life I've been looking for you. All of my life I've been searching for you.